ABBA.
This is Hendrix Sam.
Repete, 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 yeah.
Yeah.
Oh. Tanka cha waina pasando ina bamba Na siwezi sema sana Tena siezi bonga sana I never had a type in my life Nini vibe down ni bamba Na siwezi wacha nyama Tena waskulagi sana Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yame washinda yao yetu wataweza Kesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yame washinda yao yetu wataweza Watati
Finale
Watati penda
Finale
Refari
Finale
Niza kipenga
Finale
oh, Watati
Finale
Watati penda
Finale
Refari
Kizi matata, usisikizeo Haya mapenzi mini profesa, ajueyo Hakuna na mambo ya juu, juu, juu Oh my love, najua mungu atatulinda naomba Oh baby, leo silali It's your birthday tonight, agizia dorime Bili ya hali Hakikisha yo bila sipewe mwingine Leo silali It's your birthday tonight Takizia dorime Natamali Ubavu chuma upande Mwanaume wa shine Watati
Finale
oh, Watatu penda
Finale
Refari
Finale
Uliza kipenda
Finale
Watati
Finale
oh, Watatu penda
Finale
Refari
Finale
Uliza kipenda